abaninga babonanga lonyaka njabula mosaphila ayinonke zami yenfatelo macala intshalani saphila ithuba lisekhona mtshelo yamfrostana ngcela sixolela namaphutha yayenzeka phutha layenzeki phutha layenzeki ngcela sixolela namaphutha abaninga babonanga lo nyaka njabula mosaphila ayinonke zami yenfatelo macala intshalani saphila ithuba lisekhona mtshelo yamfrostana ngcela sixolela namaphutha yayenzeka phutha layenzeki phutha layenzeki ngcela sixolela namaphutha yayenzeki
inhliziyo yakho wemhlobo
Boom.